streets. Shock up, no more pandemics.
Pure rock.
Mr. Two Eyes. If it's a young condo,
Konde Sese, Uyo Ukonda, Mukodinye Kodinye Munga Kamaronda, Nivambiri Wamazonda Ngati Vichitika, Muchafinge Chafinge Azanka Sikika, What Kotas Jones, Leno Mani Putas, Sanda Opera Bakati in any Mazanda, Uyuena, Hala Mungeli, Veli Suni, Nala Mufuika Ring, Yaweni Mafuna, Nikauka Kuseni, Malavingi Fulu Fulu Nikapuela Kuseni, Aka Keveka Ripeka Nika Kaona, Munga Kamazola Batia.
Chitabaline
vya kupapusha
ndafiruo kushininkisha na kubavya shivandi
na kutakisha
ala baby waliwamisha evyo chitabaline
vya kupapusha
ndafiruo kushininkisha na kubavya shivandi
na kutakisha
ala baby waliwamisha
nikafika kunyumba was fine good food. Kapika kaone kache good. Wama dasha wanzanga kakapita muhud. Ati aka kalifundu waka beta kali good. Pakwamba wale landa landa. Ati nikamufana baza kumanga manga. Koma love si age iwe love ni maturity. Love si age koma aging together. Aka kena kala nsungusha. Gana furwa kala nsegesha. Aka kena nika pretty pretty. Icho chikora si chipweze la fundi.
Vya kupapusha
ndafiruo kushininkisha na kubavya shivandi
na kutakisha
ala baby waliwamisha evyo chitabaline
vya kupapusha
ndafiruo kushininkisha na kubavya shivandi
na kutakisha
ala baby waliwamisha
sanga ndiye zina nadie ndiri chalu choze pakutife nkusange na vali kubwesha mwatiteti nkusunge alikele fedimu ukweta mapange kuliwe mami nshfuwa ya masani na kulile isa bebe kanta tadi ntashe uwa nidizo promise atita waka nshepa antu kwa vula iwone kanshaka kwa nche mkutontonka nyapari wajikanga ncheche pano tuwa fukata pari winga tuchinga next move unde tontonka nyapari winga my future wife mpeni kora figa haba fiashi wowe baka mpingu la shinga
vya kupapusha ndafiruo kushininkisha na kubafiashi bandi
na kutakisha
ala baby waliwamisha evyo chitabaline
vya kupapusha
ndafiruo kushininkisha na kubavya shivandi
na kutakisha
ala baby waliwamisha
ya kupapusha na kutakisha ya kupapusha na kutakisha.
Mr. Two Eyes on this one. Nobody in a might.
Chizanga ndezina.
Dynamites. Shaka. Nobody pandemic.
Pure rock.